ananilo mina dalalile dala amanje ije nakubuthe umuntu 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 ungalishiya la bona uzolithola lana umuntu ungamshiya la ngeke kumthole lana icho ungalishiya la bona uzolithola lana umuntu ungamshiya la ngeke kumthole lana nakubuthe umuntu amanje nakubuthe umuntu ababashintsha abebona izindane Baba penduka, abebona mathekeni Baba shinja, abebona izintombi Abolo baba penduka, abebona mathekeni Baba shinja, abebona izintombi Baba penduka, abebona mathekeni Uye kwangena mabodlela bangifosha Ayi kwangena izingane bangifoka Ayi kwangena izintombi bangikhoma Vavashinja, abebona izingane Vavaphenduka, abebona mathekeni Vavashinja, abebona izintombi Abolo vavaphenduka, abebona mathekeni Vavashinja, abebona izintombi Vavaphenduka, abebona mathekeni Uye kwangena mabodlela bangixosha Ayi kwangena izingane bangifoka Ayi kwangena izintombi bangikhoma Ayi kwangena amathekeni bangikhoma Nena amabhiya bangifoka Ayi kwangena izingane bangixosha Ayi kwangena izintombi bangikhoma Ayi kwangena izintombi bangikhoma Ayi kwangena amathekeni bangikhoma